kantin kan wonto nyamdu cukaɓe jangoɓe defete. Ɗum ɗum wonno walla sukaɓe ɓiɓɓe duroɓe woɗɗiɓe joɗo janga. Amma Sefu Njurku ardiɗo hawju mangajaji ɗin ton nder sarusi jandeji pamari arlit
1.
Ɗo enda am ɓiɓɓe duroɓe kayen woni jangoɓe amin. Saroɓe maɓɓe wona jottoɓe nokkure wotere noon Allah ɓe njahan eɓe njahde e jawdi maɓɓe ɓe tewta durande. Nden no waajibi laabi koƴe koto ko tawi sukaɓe keeɓi jooɗe ke nokku goto jangi. Ɗum wonno wono koro ko wiyete kantin ko waɗa ɗum endan. Nden tristaɓe kantin yiɗi endan wakkati fu tawre wono ko ñante heɓe sukaɓe keeɓa ñama janga.
Irseɗormaji ɗiya tawda ɗon.
Nder duuɓi ɗi cakitiɗi endan min keeɓi caɗale sanne. Ɗum ndu konde har fila rafi hono ñamri ko tawte le kantineji ɗi ko pam waddanno wala no wadda.
Oɗon andi ko saabi
pam e hoore muɗum no wodi saɗorma sanne nder duniyaru. Minen kadi ɗum ɗo min miili
nder kantineji ɗi no heɓo ko waɗa pummari bottari e hirani cukaɓe ɓeena.
No woodi kantineji laatiɗi ngala no kebbina ñamdu sukaɓe ɓeena. Ɗum woni wanna ɓe ñamduji ɗiɗi ya tati le ñalowma. Ka noon woni no woodi saaroɓe sukaɓe wonɓe no wadda ballaga mumen eɓe kawra kawra ceede ɓe gadda ɓe kokka noon e hoore muɗum waɗay ko ɗum heƴi.
Ndenne rafi keƴoro ñamdu du no haɗa cukaɓe ɓe warde jangana.
Ñamridi endan wawata heɓede ko heƴi. Ɗum saabi sukaɓe ɓe maɓɓe fu garta e wakkati fu jande woɓɓe du konda no yoppa jaati jangol ngol enda. Sabu jomum wawa jangude reedu ɓoldu nokkuje gondu no woɗɗi e l'école on fa jomum immo ñande fu laabi tati no yaano warta l'école on. Ɗum du konda ayi hoyani
gomnati ne ɗum woni balla mum ko wonno wadda.
No wodi kantineji laatiɗi gomnati o kan jogi ɗum nokkure gondu fa nde gomnati on no wadda ballaga mu e kantineji ɗitodu kam woni ɓeydanaɗi kulle ko jaccin ɗi hono li'orɗum e ko nandi e muɗum. Minen du ko woni do amin woni min pirta ko e saroɓe sukaɓe jango ɓe ko watko tawin ɗo fu watta junngo muɗum heɓa ɗum waɗa fa woɗa to ɓe doma wakkati fu ballaga ƴowotogo.